Palapa. Thank you. majitonu
Ebo ya zitanuna
Ngwasili majitonu
Ebo ya zitanuna
Ngwasili majitonu
Wenda nanuna
Ngwasili majitonu
Wenda nanuna Mali babesu
Ngwasili majitonu
Wasili mumecho
Ngwasili majitonu
Wenda mangiwe
Ngwasili majitonu
Ebo ya zitanuna Ngwasili
majitonu
Makonu na zitanuna
Ngwasili majitonu
Onu welige
Ngwasili majitonu
Oni majage
Ngwasili majitonu
Wende ninino
Ngwasili majitonu
Ibulonu nino
Ngwasili majitonu
Welole
Ngwasili majitonu
Waze ukoyema
Ngwasili majitonu
Why are you gonna look at the poor man here? Man in a hoop, what is my name? Man in a hoop, what is my name? Why am I young? I'm confessing that I love you. What am I doing? I'm not going to go. What's that?
Ngwasili majitonu
Oye wale gomona
Ngwasili majitonu
Unanulu
Oye jibagoji Ngwasili majitonu
Ayakoto oye chukuko
Ngwasili majitonu
Oye chukuko silongo
Ngwasili majitonu
Ngwasili majitonu
Ngwasili majitonu
Ivo nuzitabune
Ngwasili majitonu Thank you.
Power. Wajana ngwe dala. Wajana ngwe. Waza maka tuwa mbele. Wajana ngwe. Waza kanga kanga ngwe. Wakuza ndumbo ndumbo.
Magitonu
Wana
Magitonu
Wana Magitonu
Wana
Magitonu
Wana
Magitonu
Wana
Magitonu
Wana
Magic.